Can you feel me? Of course.
What you blind us on a prop we shall.
Exclusive
to Zanzibar. Music Love. Kafyo chitabika mwesikulu maka mukulu. Ngawasuru atabenga bunga kwafu. Anabubale kusaka matepachi lobo wafua. Avantu wafua urebo mpeda vena. Nochi kuturu kusho kukwata kanofie vena. Nalisa ina life ya wuchush. Bachi 2025.
Alewa Jericho. Alewa Jericho. Alewa Jericho. Alewa Jericho. Alewa Jericho.
Mainstream Touch Production.
Chakangu.
Bachalo wili funili once. Yeti bakupende ngata ukwete chance. Wachu ya teneke maste pansi. Kale bakusula ngefiko vya mkest house. Kufuka minwa epe bodi ya bonga. Wamona bakutasha nishina bali ya moa. Ya wasena minwa panchito. Mbanga niba fomani panchito. Luanya nomba. Yeti mpele kama kufitia iweleza. Shetani na kusowe lukonji muanalesa. Nangufishu upe wanteka balansa. Ala kakuitaiza. Mafio chitabika mweskulu. Ipaka mishena makamukulu. Ngawasuru atabenga bunga kwafu. Anabubale kusaka matepachi lobo wafua. Avantu wafua urebo mpeda vena. Nochi kuturu kusho kukwata kanofie vena. Nalisa ina life ya wuchush. Bachi 2025.
Alewa Jericho. Alewa Jericho. Alewa Jericho.
Jeti tiwa kunjika tine paro boy.
Alewa Jericho. Alewa Jericho.
Mainstream Touch Production.
Chakangu fuaka.
Nye wali wafikwa pana sumpulwa. Gakatapa mpotu wa pana sumpulwa. Nye wali akapuwa tepa kusurwa. Tepa pali atente sumpuna palwa. Amate mwari sakaye mutanto. Na banganda mwantafishe kwa chinji wa miponto. Nishane nuke narifenga komandono. Kupala ukishe nchitoshidesha tupondo. Nafiparwa fima palo nafipadirirwa. Nangukane na utamba fiose nafikadirila. Nalimebila tisumpuri katenta. Alatiapa jeli kwawa.
Mafio chitabika mwesikulu. Ipaka mishena makamukulu. Ngawasuru atabenga bunga kwafu. Anabubale kusaka matepachi lobo wafua.
Avantu wafua urebo mpeda vena. Nochi kuturu kusho kukwata kanofie vena. Nalisa ina life ya wuchush. Bachi 2025.
Alewa Jericho. Alewa Jericho. Alewa Jericho.
Jeti tiwa kunjika tine paro boy.
Alewa Jericho. Alewa Jericho.
Mainstream Touch Production.
Chakangu fuaka.
DJ take on take iko pala mikosi mumpa for Mr. Cyber. Into sana. Rufeke emauso mununga sweka boys.
Zanzibar Music Blog.co.